Welcome to Fululizo Channel. Today, we are discussing mental health. Kama kawaida in studio, I'm joined by Madam Grace Kasiva, who is a psychologist by profession, kazi kubwa hii, from Zumari, Africa, kama kawaida, which is an organization that champions for the mental health of young people. Vijana huko nje kaeni chonjo. Kama kawaida na Madam Grace atakuletea mambo ile ambayo tumeweza kukuelezea. Karibu sana Madam Grace mwenyewe.
Thank you very much. Nimefurahi kuwa hapa.
Hebu kwanza tuanze kuelewa hii story ya mental health. Hii stuff ni nini by the way, Madam Grace?
Asanti sana kwa hilo swali. Ni vizuri watu waelewe kwamba mental health ni a state of well-being where mtu ako able ku cope na stresses zake za kila siku, anaweza ku give back to the community na pia anaweza ku associate na watu wengine kwa life yake.
Mm-hmm. You know, I have seen in your organization, yani mnabonga story ya mental health kwa mavijana sana by the way. Hebu tuambie kama mayouth, hii story inatuhusu aje?
That is a very good question. Kwa sababu mambo na mental health ina affect kila mtu. There are several misconceptions out there that mental health illnesses or conversations ni za wazee tu. But hiyo si story ya wazee peke. Vijana, they need to know that mental health affects everybody. And that is why hata unapata children even come to counseling wanafanyiwa kitu inaitwa art therapy. So mental health is something that is important for all.
Oho, we, msikilizaji, hapo enyewe Grace umetuchanua sana. Enyo hii staff, siko nimeelewa hivyo na najua siko peke yangu. Hebu kwanza, naona simu zinawaka. Hebu tupokee simu moja hapa ya msikilizaji.
Haro.
Hello, sema jina lako kisha utoe mchango wako kwenye show.
Mimi naitwa Morife, nina swali kwa mgeni wako studioni. Kwanza namshukuru sana Grace akiwa hapo studio. Nimesikia ana mawaidha mazuri sana na sauti tena ni tamu tena sana.
Ala, nilidhani unauliza swali mambo gani tena hayo.
Wewe wacha wivu mtangazaji. Nilikuwa nauliza, mimi watu wamekuwa wakiniambia ati sijui niko na bipolar. Yaani sijui hata hizi eti mara nafurahia tena narudi na kasirika hasara. Sasa naweza kupata wapi msaada kujua kama niko na hiyo bipolar au nini? Naweza aje kuitatua? Yaani where can I get the help I need?
Swali zuri sana hilo Morife. Please don't run away by the way. Tulia hapo tu na najua Grace atakujibu swali lako vizuri. Grace, kazi kwako.
Unajua kuna a lot of stigma ama unyanyapaa unaohusishwa na mambo ya mental health issues. Hadi wengi huogopa kutafuta msaada. Number one, ningependa kumshauri Morife kuwa ukiona uko na shida yenye unajua hauelewi, wewe si daktari ama daktari ujiganga kweli?
Hawezijiganga kabisa.
Diagnosis ama kujiganga si kazi yako. Unaenda kwa mtu mwenye anajua hii kazi na anaitwa psychiatrist. So psychiatrist wanapatikana wapi? Ukienda kwa
umesema huyu psychiatrist ni nani huyu?
Psychiatrist ni daktari wa afya ya akili. Ameisomea lakini pia amesomea mambo na physical illness ya kiasili. Sasa psychiatrist anapatikana, utawapata, kuna wale wanaitwa nurse psychiatrists. Okay. Ukienda kwa public hospitals, sana sana level 5 hospitals, utapata nurse psychiatrist. Na unapata hizi clinics zao sana sana ziko once a week. Sasa kama kijana, unaenda hapo kwa reception ya hosi, unauliza, naweza mkona clinic ya psychiatrist? Ni lini? Nikuje lini? Nikuje na nini? Na utapata usaidizi. Unapata pia, kuna organizations kama Nzumari Africa, huwa tunapatiana services of mental health for free, especially for young people. Unapata pia kuna organization kama Red Cross. Wao wanakufanyia ile inaitwa telecounseling. Nayo ni free. Ukibonyeza tu 1199 unapata usaidizi wako.
Kwa hivyo akitaka ushauri akienda kwa mashirika kama haya ambayo umesema, kwa hivyo ni bure bilasha, lipisho chochote?
Kuna wale ni bure, kuna wale utalipa lakini nao si pesa mingi.
Okay. Nafikiri hapo nimekupata kweli na naamini Morife pamoja na wengine amepata jibu mwafaka kabisa. Lakini sasa atajuaje kama best yake au msio yote akona mental health issues, now that sio ugonjwa kama ingine yenye inaonekana haraka? Kuna dalili zozote za mental health, labda illnesses ama disorders?
That is actually the main challenge with mental health. Unapata haina it does not have a face. Si ati utaona, ujue, huyu mtu wako na mental health problem. Sasa ni vizuri mtu kujua, especially tunaweza zingatia kitu kama depression. Depression is a mental illness. Mm-hmm. Kuna dalili za depression. Kama mtu akiwithdraw from their community or their society or their family, mtu akijiisolate, changes in kukula. Edhu unakula sana ama unakula kidogo.
Hey, hapo kwa kukula sasa hapo.
Hapo wanapata maswali mingi sana by the way. Lakini kuna ile kukula kabisa kabisa. Unajua unakula zaidi ya vile umezoea ama zaidi ya kawaida yako. Mm. Pia kuna changes in sleep patterns. Unapata unalala sana ama unalala kidogo.
Ala.
Unapata pia outbursts of anger. Unakasirika tu, unakasirishwa haraka. Na saa zingine hata ukiuliza ni kwa nini umekasirika, maybe hata haujui.
Mm-hmm.
Sijui kama umei pia pata saa zingine unalia, mm-hmm. unalia ama uko sad. Na nikikuja nikuulize, nini nakusumbua? Why are you so sad?
Mambo kama hayo nimeyapata sana, nimeyaona hata kwa watu wengine.
Ndio. Mm-hmm. Unapata kitu kama depression is actually very common. Mm-hmm. Na haina face. And someone can be doing their work very well. And maybe they wanna struggle na kitu inaitwa mental illness. So ni vizuri sana kujua kijana that dalili za mental illness huwa si haraka uzijue. Lakini ukiwa mtu wa kumakinikia mwenzako na pia we mwenyewe, unaweza kujua mambo haya. Na pia ukue mtu wa kutaka knowledge, unataka kujua mambo na hizi mental health ni nini, ndio ukue na awareness. Naam.
Jambo muhimu sana pokuwa makini pia kwa marafiki zako. Okay, kwa sasa nafikiri nitakuwa makini sana ninapodeal na marafiki zangu. Enyewe hapo umesema ukweli na nimeona kwamba wase wengi wako tu sawa leo, alafu utakuta kwamba kesho yake unasikia mtu amejiua, alafu baadaye unasikia ati ni mental health issues. Mambo kama hayo huwa nayapata sana.
That happens a lot. Na unajua, it's good that we be our brother's keeper ili to reduce hizi cases za suicide. Naam.
Okay, that's right. And as you come to kimalizia, unaweza sema solution ni gani? How do you overcome these mental health issues, by the way?
Here, I will respond in twofold. First, nitazingatia wale survivors. Wale wako affected na mambo na mental illnesses. Number one, ni vizuri kwanza kutambua nayo si fault yako. Kwa sababu unapata, most mental illnesses huwa ziko na kitu inaitwa genetic predisposition.
What?
Yani inamaanisha kwa familia iko. Labda baba yako alikuwa ameaffectiwa na maybe anxiety ama depression. Unapata pia baba yako labda anaaffectiwa. Unapata wewe unaweza kuwa at risk. Haimaanishi kwamba ameaffectiwa ati lazima uaffectiwe. Inamaanisha tu uko at risk.
Okay.
Unapata pia ni vizuri pia kujua, now that you know si fault yako na inaweza kuwa out of genetics, now that you understand that. So how do you overcome? You have the understanding. Now take responsibility.
Mana utakuta kuna watu wengine wanasema kwamba kwa vile babangu alikuwa hivi, nyanya alikuwa hivi, madhe alikuwa hivi, pia nami naweza kuwa hivyo.
Okay, nayo haimaanishi ni lazima, inamaanisha tu uko at risk.
Okay.
Lakini sasa, now that you know that, what next? Now ni kukua aware of my behavior. Unaangalia, is there any change in my behavior as Grace? Kuna kitu yenye imebadilika kwa vile na interact na watu. Kuna vile ninaona maisha yangu haiendi vile ninatarajia. Is there anything that inanisumbua for a very long time na sijadeal nayo? Take responsibility. Don't just say ati hakuna watu wa kuongea na wao huku. Watu wako na sisi tuko. Kuja utuone. Na ni vizuri pia, now that maybe ukue na hii information, responsibility yako ingine ni wewe mwenyewe pia uende ukaelimishe wenzako. Usikae tu nayo, ende ukapatia wenzako this information, especially as a young person. Because we want to overcome the burden of mental health, especially in our country. Na pia, unaweza jaribu 1, 2, 3 things that can improve your mental health.
Kama gani hizi 1, 2, 3 things?
Number one, ni vitu za kawaida huwa tunafanya, lakini huwa tunapuuza, tunatake for granted. Number one, kukula balanced diet.
Balanced diet.
Yes. Unakula balanced diet vile nutritionist anatu advice. Mm-hmm. Number two, unakunywa maji enough. Umekunywa maji glass ngapi leo, host?
Leo nimebakisha glass kama mbili hivi, nifikishe nane.
Make sure umemaliza. Kusabu maji nayo ni mzuri sana ukunywe. Mm-hmm. Number three, kuexercise hii mwili yako. Kuenda kufanya exercise. Actually, you can even take a walk. Mm-hmm. It can really help you.
Kutembea tu?
No. Mm. Number four, hii ni ya ajabu nilikuja kujua juzi. Mm-hmm. Unachomwa na jua pia. The sun ikona a way of kustabilize mood zetu. So, ala, at least siku isiishe for 15 minutes huo unachomwa tu na jua kidogo.
Kwa hivile basking ni muhimu sana.
Ni muhimu sana kwa maisha yetu.
Mm-hmm. Wewe msikilizaji amepata hilo.
No. Mm-hmm. Na saa kujibu swali yako on how to overcome. Mm-hmm. Saa kuna how watu ambao wanaishi na watu ambao wako na mental health ama mental illnesses. Mm-hmm. Watu kama hao naelewa nao si rahisi kuwa na wao kwa familia ama nyumbani. Mm-hmm. Number one, ukiona uko overwhelmed, tafuta usaidizi. Tafuta namna mtu anaweza kuja akusaidie to take care of that loved one. Pia, enda kwa daktari uyo psychiatrist. Go get more information about it. Usinyamazie kwa sababu utapata, mm-hmm, maybe ataweza kusaidia ili uweze kujua kuhandle your loved one at home or your friend. So, si kitu tu ya kujinyamazia uone ni kama kwenye mumelaaniwa. Hapana, mental health illnesses si fault ya mtu na haimaanishi mumelaaniwa. Inamaanisha tu, ni ugonjwa tu iko na inaweza pata matibabu. So, look for help.
Mm-hmm.
Yes.
Kwa hivyo lazima mtu atafute usaidizi.
Naam.
Kama ni kwa mtu akasema, sinyamazie tu vile ambavyo umesema.
Mm.
Asante sana. Haya ni mambo mazuri ambayo umetueleza, na kabla hujaondoka, si upatie hata vijana wao, si hata wa mwisho tu, ile ambayo wanaita ati parting shot. Mm.
Ah. Sawa, vijana, ni vizuri mjue number one, you can improve your mental health.
Mm-hmm.
Number two, there is treatment and there is help. Number three, mimi kama Grace, kama psychologist pia, nimedeal na issues za mental health.
Mm-hmm.
Kuna jani yangu na watu wengi wako na jani yao. And it's a matter of saying, si lazima uko na issue ili uweze kuimprove your mental well-being.
Mm-hmm.
Kila mtu ako na responsibility ya kuimprove their mental well-being.
Mm-hmm.
Interact with good friends and good company. Look for a coping mechanism yenye utakuwa ukitumia day in day out. Yangu ni ya kuwatch comedy. Mimi sijui yako ni gani. Ni nini unachofanya inaimprove mental well-being yako.
Mm-hmm.
Tafuta hiyo kitu, endelea kuifanya. Naam, ukiona umekumbwa na mawazo sana, usinyamaze. Mimi niko hapo kabisa, usinyamaze. Kwa sababu tulisema mental illnesses hazina face. So kama hazina face, the only way to know is to speak up. So please talk to somebody.
Wow. Ah, na kabla hatujaondoka na tutoke studioni, kuna msikilizaji mmoja anasema uache nambari yako ndo akufuatilie baadaye kuulize maswali zaidi na zaidi. Labda utuachie nambari yako ya mawasiliano ndo wasikilizaji wapate kuipata.
Ah, naam. Mm-hmm. Asanti sana. Namba yangu ni 0732 494514.
Bila shaka msikilizaji ameipata. Kwa hivyo msikilizaji, tumia hiyo nambari uweze kupata mambo mengine zaidi kuhusu afya ya akili. Kwa hivyo asante sana Grace kwa kuwa hapa, na hapo umetusaidia sana, umesaidia vijana wengi, na tumejua vile tutatunza afya yetu ya akili tukiwa mtaani. Asante sana kwa wakati wako na uwe na wakati mwema.
Asante.
Asante sana. Na msikilizaji, tumefikia mwisho wa makala yetu ya leo. Asante kwa kuwa nasi. Endelea kusikiliza Fululizo Channel ili kujifunza mengi maishani. Kwa heri.